DJ Drama on the bed.
Na shipu ya nguva, usiulize kichugu. Akivalia kanga, dona katichi kumfu. Geto magolika msuva, mwendo wa pasi wantu. Yanu tazanicha kusoma, form one, form two. Fashion killer, anakwenda na fashion. Bad boy killer, shiko mitoto tundu jaki cheni. Oh my, you are killer, ayo miuno ama feni. You deserve, you are a winner, wanafiki wa michongo ina waumeni. Ate amo, te amo, I'll die for you. You, baby, te amo, I'll die for you. Kiapo, in church and you. Don't lie, hata si kongo pe. Baby, true, I don't lie, hata si kongo pe. Baby, true, I don't lie, hata si kongo pe. Baby, true, I don't lie. Hata si Kongo fei. Akama mbala mwezi na nyota, yuzi livo endana. Akama ndege na kyota, I love you really more. Na ukija kunya chanta suta, nisi tulivo shibana. Tapata mawenge ntakuma. My baby you ready no. Tukiwaga mageto geto, tunabadili tempo tempo. Nikupeleke wapi baby, ama tonde soweto. Te amo, I'll die for you. Me amo, in church and you. Baby, te amo, I'll die for you. Kiapo, in church and you. True, I don't lie, hata si Kongo pay. Baby, true, I don't lie, hata si Kongo pay. Baby, true, I don't lie, hata si Kongo pay. Baby, true, I don't lie, hata si Kongo pay.
Records
call me Pizzo, na pita mjeda.